She the mama.
You wish it for my baby.
Hey, hey, hey.
Ha ha.
Shida, mzi wangu, usijazaliwa nazo. Ni kwa muda, sinapita, yani sita kuisha tu. Hata kama nikisema, nikavunje benki, penzi sitoweza. Nitapigwa, nitakufa, dunia nitapotea. You're my baby, please don't leave me, cause of my trouble, please don't leave me. You're my baby, please don't leave me, cause of my trouble, please don't leave me. Oh my head,
shida,
mama,
oh mama, shida,
mama, shida,
eh, shida, zinapita shida, eh, shida,
mama,
oh mama, shida,
mama, shida,
eh, shida, zitakwisha shida.
Yeah.